igqibelo nangesonto ngisho nanamhlanje cabanga yona imicabango yona ayike into ene.